asembre ni onia ebra so se ebetie enkwa asem omodi ase obefre obi bi obe wona wase wase enkwa asembre du fre onia fre oba fra mokafo na fre onamfo so mo se enkwa asem ebre ni esemi edi free life word media ministry eho ana edi ebre o www.lifeword.org se baby a banyam bia be ho enkwa sam e wo sa efidie so ko abefo efidie so a www.lifeword.org ano abanya enkwa sam ho kasa bebre a otie no betime nya bi ho na otie eye msonfo akwa Hayford ena mudi asem yebrew ni die mu yembompae odon fo mo bohufo mada wase wasem mbakwa jise be yedwuma ansa na ba onchen mada wase akwanya odi amayen ibeti wasem ari onwe di chee wasem bi yadwene entiasi ni iyo hodi kasa ye ho wadi yoni ni daso no atoba hanu na masemi so amana ni daso se wupia emu bia anyo yiraba kada wasi na di yesu so di mo na e bompai ene masemi mino eche befa oma ho taiti se yetin mu bibri ase na ye mo wase bitumi jina bebi kase taiti die ene hobio Nyankopɔn hyira wɔ hɔ daa ɛyɛ bɔhyɛ a onyame ɛhyɛe sɛ yɛmfa nto so dudu mmra n'adekoradeɛ mu na yɛma aduane ntena ne fie na ɔbɛbi ɔsoro fɛnse ama nhyira no abunkam afa onyame mma so ɛwɔ Malakai itinye nsa iyimudu. Sedi ya. Mwenye kupa onam udifo Malakai so edikache oma Israel. Esa sena oma Israel afa kwambi so edifum iradifa. Ti ukai Malakai 3 verse 8 edibaten na oka oho se Sede oni pa ba fumo nyakopa fumo na afa na oro fumo ni. Fumo na fa ewo maso afori eni ntosu dudumu. Intia. Intia soa. Intia no sede ya. Esi intia na enya hunshira. Enunti ya te hunse mbebri. Ba o nyakopa o kama kuma. Se. Oni pa. Ayi yade no ebokwan ma no na behe do smafo paul e chro koma korinto fo ano to hwe korinto homa edikan aya etidu nsia yimu baako enemi no se o kan a putoka sam no ase na concerning the correction for the saints As I have given order to the churches of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each of you lay something aside, storing up as you may prosper, that there be no collection when I come. 1 Corinthians chapter 16, verses 1 and 2. Eti mu mainti dia eh asante kasamu eka ase na fa eto a wode koma hotefo no ahono de se dia me share no Galatia asafo no mo monso monye sara da na wotwe no mo da edikan no omu biara emfa dia ebesi mu yie no ama no no enya no isi na mamba sana oyi eto no amen ɛtoɔ ɛyɛ adeɛ a ɛho hia na yɛnyɛ kristofoɔ yi ɛkwan a nyame fa so ɛhyira yɛn ɛyɛ yɛ tight anaa so ntoso dudu bampɛ bebree no na kristofoɔ ɛmpɛ saa asɛm no tie bebree sɛ meyɛ sapakafoɔ yi wonyina asɔredɛm mu na da wobɔ tight so a na obi ayɛ din wokɛ sɛ praise the lord koraa na hɔ ayɛ din amen no a yɛbɛgye so no koraa ayɛ din adentra ɛyɛ adeɛ a satan ɔmpɛ sɛ yɛbɛnya nhyira sɛnti koraa meka saa ne sɛ kɛ sɛ wohyɛ onyankopɔn ɛbɔ na woantua kɛsɛ satan bɛda wo ka na ebia ɛfa ne ho ebia ɔmpɛ yɛyieyie o deɛ ɔpɛ ne sɛ na nka da biara yɛbɛdi fɔ onyankopɔn anim ɛsiane sɛ na onyame bɔɔ n'adeɛ nyinaa mu no na ɔno ɔsusu sɛ ka onyame de animnyam ne ahoɔden ne tumi a ɔde maa onipa no kɛbɛma no na woanya nti sɛ ɛnam mmiɛnsa a yɛhu ɔde sɔre tia yɛ no ɛbi sɛ ɔno sɛ ɔhu yɛn a na waka onyankopɔn ɛsiane sɛ onyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɔbɔɔ yɛn ne suban so ne ne sɛ so nti sɛdeɛ ɔsi bɔɔ yɛn no onyankopɔn bɔɔ sɛ wobɛhyira yɛn nti da bi a wobɛhua no na waka no ɛsɛ sɛ ɔsɔre tia yɛn ɛno nti na sɛ ɔsɛ wohyɛ onyankopɔn bɔ ɛ sɛ wɔntua a ɔbɛda wo ka nka wobisa sɛ ɛyɛ noasɛm nanso wobɛba mu yɛhwɛ hyehyɛeɛ a ɔsomafo paul ɛde kɔma a koronto asafo no ɛno bɛyɛ adeɛ a ɛbɛboa yɛn na yɛnhwɛsodeɛ ama ɛde ɛtu saa anammɔ no ahyɛ onyankopɔn animnyam sɛ yɛka sɛ ɔma a yɛwɔ ɔma no akyekyɛ mu bebree sɛ woma sɛ wohwɛ a nka yɛmfa sɛ kosi ada deɛ fom adwoada kosi ɛmemene da no bi wɔ hɔ a yɛnya mpo mma yɛnya akwanya mma wɔku ada mpaebɔ memene da koraa no ayi nsrahwɛ adwuma ne adeɛ na ɛnya kwa nkɔ bi nti kosi ada deɛ ɔkristo no biara n'adwen sɛ ɔbɛkɔ asɔre nti mɔsomafo paul ka yɛn sɛ de bia kusia de biara na na otwene de dikan biara no onipa biara emfa dia waye adwuma esi ne yie no kase o sika botre no esi wo yie no eno ana febisi na wo dia ba na otwe de dikan na ye kusia da no nhie mu na wantwen se yete se paul ba asana nipa be yi eto anka se kakre bia wo benya no awo saa na twen adwuma obɛyɛ mu ɛsɛ wotumi ɛde ba nti no ɛne yɛfrɛ no regular giving ɛde kasɛ regular giving set aside a proportion of your resources regularly nea wonya no ɛsi wo yie no na wotwe dɛ adi kan the phase of the week no na wode bi ato hɔ na wode abɛboa onyankopɔn adwuma ɛnyɛ sɛ yɛ biribi de sɛ professional giving I say give according to your prosperity not just what left over ɛ sɛ nea wode ma no ɛyɛ nea ɛsi wo yie ɛ sɛ o maatete me mfa soɔ nyina awie wei so yɛ koraa de mfa soɔ na ɛbu so no kakra bi abɛɛ de abɛto akyiri na mede ma nyame ɛnsɔ ani nti sɛ wopɛ sɛ nyame hyira wo sɛ woyɛ kristo ni a bɔmmɔden ara sɛ wobɔ bɔmmɔden na wodi saa hyehyɛe so onyankopɔn hyira wo ana sɛ wokae gatifoɔ nhoma no a paul ka kyerɛ korintofoɔ no sɛ sɛdeɛ mehyɛ no galati no mo nso monyɛ saa nti ɛnso no nea yɛyɛ no wɔ galati na ɛnso no nea yɛyɛ no wɔ koronto ana macedonia hyehyɛa yɛyɛɛ no yɛnyɛ ne saa ɛna purposeful giving plan and prepare for giving ɛsɛ woyɛ hyehyɛeɛ wonya nnyinasoɔ bi sɛ mɛma nyame yɛsɛ bia ebusua ana ansa na ama Onyankopɔn bi sɛ yɛsɛ a yɛnya nhyira ɛsɛ yɛma yɛne gye ɔma ho ɛsiane sɛ we should support the Lord's work nti no sɛ yɛbɛbɔ nyame adwuma na yɛnkɔ so no ɛsɛ ɛyɛ part of our financial planning. I say you're part of our financial planning. Say yes, sir. You're buying your mushira a woman. I say giving generously. I say give according to your means. Say that you're going to put money in your hand. When you're here, you're going to cry. You're going to cry. You're going to cry. Ese odi bi boa Onyankopɔ yuma. Ena bi o so e bra wo yuma ni tumpon. Obi o asa wo hwe ni tide card no ma. Be 5 years ni. Otua 5 CDC sa for 5 years na. Di de bia no. Onko so bia na mba na bra bom. Enti no e tufu se. Consider increasing your giving as you prosper. E bra wo koso no. Na wo to wo yimu. Enye one way. Enti no. Say na e won se oh e won o ye busum adwuma ne de se o nyane sika no ti to sududu na betwa ba se mfie ba mienu kra na yentu na katuem ba ye tuma e se wo so pagem na wo so etime di bo nyakopa adwuma support missions bomodi as consider supporting ministries missions and outreach effort that might be your values. Only idea say, "Ama eya unyina suo," and it is so. You born nyankopɔ adwuma. Nipa bebree wa bonte wo. Aw, unyia se beka nkwagye asɛm akyerɛ wɔn. Sɛ wo ntumi nkwa, wo de ne sɛ, ntusu dudu no no kakra de meba no. Ede bɛ ɛna wo de bɛ boa na boa ɔsom adwuma no na atwe akra aba Onyankopɔ ɛna ase. Sɛ bomɔde a na yi di sanyo mo yon sa. Oh, yi biti mi di nukure. Na ya bwa, Onyankopɔ adwuma. Se de o se, Isaiah fo du bakono. Se, mo ye du mienu die. Ba du bakono kwa ye adwuma. Na, mo nyina mo fa, mo tu su dudu no. Ubiya fa tu su dudu, enfa mo bwa lewi. Yon non fa nso me Onyankopɔ. Enfa nye me adwuma. Se ye sa, ye di nyam se, e di ba Onyankopɔ no. Na hindiye mo. Nyame nhyira wo. Nyame nnom wo. Nyame nka wo sɛ wobɛdi saa asɛm wei so. Na wayɛ nhyira. Asɛm musomfo Akwa Hayford ana ɛde nam Lifeword Media Ministry so ɛde brɛ wo. Nyame nhyira wo sɛ wobɛyɛ krado. Sɛ wonim Yesu a fa ho ma Yesu. Sɛ wonim nso a ɛbɛ sɛ ne sɛ wobɛkɔ so atena ase ama no wodi n'ahyɛdeɛ no so. Ɛma obi ma daada wo. Sebi, no ombe yi Bible no yi bi mfe ntun chayi. Bosu be shi un shira kwa yi. Yami shira wa sebi tiye mkwasa. Telephone number nye 0244-86-9499. 0244-86-9499. Yami shira wa yi mkwasa.